Mutima Yesu twisule tusuminishe Yesu Mutima Yesu twisule tusuminishe Yesu Mutima
Yesu twisule tusuminishe Yesu
Mutima
Yesu twisule tusuminishe Yesu
Mutima Yesu twisule tusuminishe Yesu Mutima Yesu twisule tusuminishe Yesu Mutima Tusuminishe Yesu Mutima Yesu twisule tusuminishe Yesu Mutima
Yesu twisule tusuminishe Yesu
Mutima
Yesu twisule tusuminishe Yesu
Mutima Yesu twisule tusuminishe Yesu Mutima
Mutima Yesu twisule tusuminishe Yesu
Mutima
Yesu twisule tusuminishe Yesu
Ateke
Ateke Ateke Ateke mungeo Yesu
Ateke
Ateke Ateke mungeo Yesu Ateke 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 mungeo Yesu
Tu me lame, tu ya fais mieux.